mama
zwanelana ubuhlungu
umunye umuntu wegalakatelwa dongweni nakomhle ngomthandazelo
usangankulunkulu
usa
madoda
ekusa
zinsizakuba
nkulunkulu nomusa lalelani
lalelani
babo nomusa ndodane nomusa nomamo nomusa usa nkulunkulu usiza usiza nangoke safikile
Wow, balabantu wena yene kodwa yene we malwa
uthathe wona mamela
yelele
wow balabantu
wena
yene kodwa yene
inkantolo
we malwa
we malwa
we malwa
we malwa
we malwa
yema
yene kodwa yene we malwa
Wombamba, 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 wombamba mfuka baba, wombamba.
Wombamba, wombamba,
wombamba,
wombamba mfuka baba, wombamba.
Noma sekwaza, noma sedubula, wombamba. Wombamba mfuka baba, wombamba.
Noma sekwaza, noma sedubula,
wombamba.
Wombamba mfuka baba, wombamba.
He's so ting,
he's so ting, so ting,